Africa TV.
Mwezenu natamba, ah, natambia mapenzi. Najiona mwamba, ah, mwamba wa mapenzi. Sini meishika namba, ah, namba ya mapenzi. Muda wa moyo kuringa, ah, kuringia mapenzi. Lahasha simvimbi mtu, penzi lipo hapa. Raha ya penzi la huku, halina mashaka. Visomo na mchinje kuku, na kutapatapa. Penzi tushachezea tufu, mambo ni swadata. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh, 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 pumzika love, habibi, yeah. Namba moja, ameshikilia namba. Namba moja, yeno yangu moja. Namba, namba moja, ameniweza. Namba moja, halo, halo, halo. Ana ni baba la wanafiki wambea mtajuta. Ana ni baba la kitumbo wa sambusa. Kuna muda kiutani analeta mbwembwe anasusa. Nikimbembeza sio buta buta, ndo hivyo ndo hivyo. Mimi na yeye milele, miaka mia tano. Mimi na yeye milele. Wakini mandamano, mimi na yeye milele. Hakuna mashindano kwetu, raha tele. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi.
Namba moja,
ameshikilia namba.
Namba moja,
yendo mama yendo.
Namba moja,
ananipenda na mpenda sana.
Namba moja,
ananijali na mjali mimi, yeah, yeah. Na enjoy mapenzi naye, na enjoy mapenzi naye.
Na enjoy mapenzi naye.